sauti ya Yesu inaita. Ni nani atakayesikia? Mavuno yanakawia. Ni nani atayavuna? Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache. Twendeni tuyalete ghalani, muda wetu wayoyoma. Sauti ya Yesu inaita. Ni nani atakayesikia? Mavuno yanakawia. Ni nani atayavuna? Mavuno mengi shambani mwa Bwana, wavunaji ndio wachache. Twendeni tuyalete ghalani, muda wetu wayoyoma. Enyi wavunaji, changamkeni, tuyalete mavuno ghalani. Wakati bado ninazo nguvu, sitazembea wala kulalama. Mavuno mengi shambani mwa Mungu. Ni nani atajitwika munuro? Potea gizani, tuwafikie sisi wana wa nuru.
Wale tungani
Bwana bado anasubiri, damu yao itakuwa juu yetu watakapoangamia dhambini. Enyi wavunaji, changamkeni, tuyalete mavuno ghalani. Wakati bado ninazo nguvu, sitazembea wala kulalama. Atajitwika munuro, nyingi zapotea gizani, tuwafikie sisi wana wa nuru.
Wale tungani
Bwana bado anasubiri, damu yao itakuwa juu yetu watakapoangamia dhambini. Tuzembea shambani mwa Bwana na hatujamaliza kazi. Twafaraka na sisi kwa sisi, adui amepanda magugu. Akili yao vivuli washa ya shetani, tutwae mundu twende shambani. Na tuyang'oe magugu yalopandwa naye adui. Taji ya johari ya kusubiri pindi umalizapo kazi. Enyi wavunaji, changamkeni, tuyalete mavuno ghalani. Wakati bado ninazo nguvu, sitazembea wala kulalama. Mavuno mengi shambani mwa Mungu. Ni nani atajitwika munuro, nyingi zapotea gizani, tuwafikie sisi wana wa nuru.
Wale tungani
Bwana bado anasubiri, damu yao itakuwa juu yetu watakapoangamia dhambini. Enyi wavunaji, changamkeni, tuyalete mavuno ghalani. Wakati bado ninazo nguvu, sitazembea wala kulalama. Atajitwika munuro, nyingi zapotea gizani, tuwafikie sisi wana wa nuru.
Wale tungani
Bwana bado anasubiri, damu yao itakuwa juu yetu watakapoangamia dhambini. Enyi wavunaji, changamkeni, tuyalete mavuno ghalani. Wakati bado ninazo nguvu, sitazembea wala kulalama.
Mavuno mengi shambani mwa Mungu.
Ni nani atajitwika munuro, nyingi zapotea gizani, tuwafikie sisi wana wa nuru.
Wale tungani
Bwana bado anasubiri, damu yao itakuwa juu yetu watakapoangamia dhambi.